Te tautiaki, me te whakatairanga i ngā rawa, me ngā ratonga taketake a tuihono. I roto i te tūhonohono haere o te ao, ke te whai ētahi iwi taketake, ētahi hapori pai tatahoki, i te ohanga matihiko me te pai pāpori ki te tau hokohoko i ā rātou rawa me ngā ratonga. He huarahi hou, he pua hou hoki tō te hūnuku a ngā pakihi hanga iti, hanga āhua nui o ngā iwi taketake, ngā hapuri paitata, me ngā kai pakihi ki ngā pai tuihono ki te whakatairanga, ki te whakawhānui hoki i ā rātou pakihi, kia whātoro tōtika atu ki ā rātou kiritaki. He oi anō, nā te whānui o te ara kutoro, tērā ētahi atu wero rawa whakairohine ngaro kua rāke. Ahakoa ngā painga o te tau hokohoko ā tuihono, me wawe te whakatau a ngā SME iwi taketake, rātou ko ngā hapori paetata, ko ngā kaipakihi, ka pēhea rātou e whakawhanake i ngā rautaki rawa whakairohine ngaro tika, e tautiaki ai ō rātou ko te hapori paetata wawata ā tuihono. Tuatahi, rehita tia tō ingoa pakihi, tōna tohu, me tōna ingoa ārohe, wāhi tau ā ipurangi, hei moko pakihi. Ko te hātepe tuatahi ki te aratau hokohoko ā tuihono, ko te waihanga i tētahi nōhanga ā tuihono. Ka taea e tō pakihi, te waihanga nōhanga ā tuihono mā te hoko i tētahi ingoa ārohe, me te whakawhanake i tētahi pai tukutuku. Mā te whakamahi rānei i ngā pai tuihono maha, pēnei i te pai pāpori. Me rehita pū te ingoa, hei moko pakihi, kia kore ai tētahi atu e whakamahi, e rehita rānei te ingoa ōrite. Haunga i ngā ingoa pakihi, ka tae te moko pakihi, te tautiaki i ngā tohu, ngā ingoa o ngā hua, me ngā tohu motuhake, ka whakamahi ā tuihono. Ka whāia ana e koe he moko pakihi, whakamahia. Whakaaturia tō moko pakihi, me tō tohu moko pakihi. Tōna tohu ōrite rānei, ki ō hua. Puta noa hoki i ō pai pakihi tuihono. Tuarua, whakamahia te manatā, ngā whakahoahoa āhumahi rānei ki te tautiaki i te whakahoahoa me ngā ihirangi auaha ki tō pai pakihi ā tuihono. Ka tautiaki nā te hoahoa o tētahi pai tukutuku, tētahi whārangi ipurangi rānei e te manatā, e te ihi āhumahi rānei. Ahakoa he mea aunoa te manatā me rehita tonu e koe āu whakahoahoa āhumahi. Hei āpiti, ka tautiaki nā aunoatia hoki ngā marau ka wātea mai ana ki te pai tuihono e te manatā, pēnei ngā tuhinga, ngā whakaahua, ngā kiriata, ngā puoro, me ngā whakairoiro. Whakamōhio atu ki ngā kaiwhakamahi kua tautiaki nā ngā ihirangi putanoa i tō pai tukutuku, i o pai pāpori rānei e te manatā, mā te whakamahi i tētahi tohu manatā, te kupu manatā, te kupu copyright, ko tōna rite rānei, ki ia whārangi. Whakamahia tētahi tohu manatā ki ia whakaahua, whakauaua ake rānei te tāruatanga o ō whakaahua mā te whakamahi i tētahi papanga tohuwai. Kawai e whakairi i ngā whakaahua arinui ki ngā pai tuihono. Tuatoru. Kaua e whāki i ngā kōrero tūmataiti āhura, ngā kōrero muna, ngā kōrero tapu, ngā mōhiohio whaihua āpakihi rānei ki ngā pai tuihono. Kua whakangāwaritia te toronga ki te mōhiohio e te ipurangi mā te pāwhiri noa i te pātene. Ahakoa e tautiaki ana ngā ture o te kōrero muna ā ahumahi i ngā mōhiohio whaihua ā pakihi, pēnei ngā rautaki waihanga, ngā tukanga me ngā mōhiotanga, me taka tū koe e muna tonu ai ngā mōhiohio. Inā koa, whakaaturia te wāhi ka hangaia ō rawa, kaua kei te rautaki i hangaia ai. Mēna e matea ana, me mātua whakarite te hunga nō rātou te kawenga ki te tauwhiro i te ao tuihono o tō pakihi, pēnei ngā kaimahi, ngā kaiwhakawhanake pai tukutuku, ngā kaihautū rānei, ki te tūmataitinga o ngā mōhiohio whāiti e tūhono ana ki tō pakihi, ki tō hapori pai tata rānei. Me whai whakaaro pea ki te āpiti i ngā wāhanga tūmataiti i roto i ngā kirimana ā kaimahi, ki te waitohu hoki i ngā wāhanga tūmataiti, me ngā hoa haere kōtui ā pakihi. Tuawhā, hapahapai i te aroā o te ahurei, me te tika o ō rawa me ō ratonga. Āwhinatia ō kiritaki, rātou ko ō kaiwhai pai pāpori, kia māramai rātou ki te tino uho, me te wāriu o ō rawa me ō ratonga, Mā ngā rautaki pūrā kaumatihiko e whaihua ana. Ka taea e te pūrā kaumatihiko, te hono ā-aho aurongo atu ki tōhunga whaipaanga. Kia āta tuaritia ngā mōhiotanga mo te ahuraitanga o ōrawa me ōratonga. Me te tūhonotanga ki o mātauranga taketake me tō hapuri paitata. E taea ana e ēnei rautaki te whakakaha mā te whakamahi i ngā momo uta-uta rawa whakairohine ngaro, pēnei i ngā tohu whaimana. E āwhina ana pea i te āhukahukatanga pakihi me te hapahapai i te aroa tūmata nui mo te tika o tētahi mea ki ngā hua anō rānei o ngā rawa me ngā ratonga ko tauhokohokona ki taua tohu. I tēnei horopaki e taea ana hoki te whakamahi i ngā tapanga kia whai horopaki ai. Kia whai mōhiohio ai rānei i te mātauranga e kore pea e tae ana e te rawa whakairohine ngaro te whakapuaki. Tuarima, kia mataara, kia hohe mai hoki te tautiaki i o ihirangi a tuihono. Nou te haepapa, kia aro turukitia te upurangi, kia kitea ai te whakamahinga tinihanga o ihirangi tuihono me o ake rawa whakairohine ngaro. Mehemea he motika rawa whakairohine ngaro au, whakamohio atu, hei tauira, mā te whakamahi tika i te moko pakihi me te tohu manatā, kia motuhake ai, kia hōrapa ai hoki. Ā ta aro turukitia o ake rawa whakairohine ngaro. Tai rāno ki o moko pakihi, o manatā, o rawa whakahoahoa āhumahi kua tautiaki na rānei, e tuaritia ana ki tō pai tukutuku i o pūkete pai pāpori rānei, me te tohe atu ina e matea ana. Kia maumahara tonu mai, he nui pia te utu ki te uruhi i o motika rawa whakairohine ngaro. I ētahi wā, ko te huarahi pai ake, ko te teretango i ngā whakamahinga tinihanga i te ipurangi. He ope kai uruhi mō ngā rawa whakairohine ngaro tō ētahi pai tukutuku, e tae ana te tangata te tohe atu. Kātahi, ka whakatewha te whangia, ka tonoa ai kia tangohia mai. Tua ono, whakamahia katoatia ngā rauemi e wātea mai ana ki ngā SME me ngā kaipakihi o te iwi taketake me te hapori paitata. He nui te utu ki a rehita, kia uruhi hoki i ngā motika rawa whakairohine ngaro. Ahakoa e kore e taea e tō te World Intellectual Property Organization o pe mātauranga taketake, te whānga i te kōrero tohu-tohu āwhina a ture. Ka taea pea te tohu atu ki ngā SME o te iwi taketake me te hapori paitata, rātau ko ngā kaipakihi, ki ngā ratonga utukore, utu iti rānei e wāte ana. Whakapā atu ki te ope mātauranga taketake ki GRTKF ki WIPO ira INT. Mō ētahi atu kōrero mō tā te pūnaha rawa whakairohine ngaro tautoko i ngā SME iwi taketake me te hapuri paetata, tirohia ngā whakaputanga o raro iho nei. Protect and Promote Your Culture, a Practical Guide to Intellectual Property for Indigenous Peoples and Local Communities. Intellectual Property in Folk, Arts and Cultural Festivals, Practical Guide. Background Brief Number 5. Intellectual Property and Traditional Handicrafts. Making a Mark, an Introduction to Trademarks for Small and Medium-Sized Enterprises. Looking Good, an Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-Sized Enterprises. Creative Expression, an Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-Sized Enterprises. Inventing the Future, an Introduction to Patents for Small and Medium-Sized Enterprises. He mea kōrero, nā taurapa machu.